classic music.
Let me give me them skills. You tell them ABBA for this one.
Spy.
ABBA! I've been count my blessings. When God say yes, no man can stress. Hey, man tell the truth, man don't lie. Wezi kutembelea kiatu changu akikufai. Hey, kila mmoja anapenda kufurahi. I take care myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Chupa inakata, chupa inarodi. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored. No spend it when the plan is I'm a goodie. Niondoke hapana, na enjoy, na jichanganya. Kikutana, marafiki, tabia zafanana. Na stukia, shakwa usiku sana. Kili na niambia, kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana, na mletia za ujana. Kumbe na nijua bana, she no pana. Naona nyota nyota, shanza kuchanganya good. I gotta go, want to know, one for the Lord. Waiter, waiter, waiter. Ongeze another round. Waiter, waiter, waiter. Nataka another round.